Crash. Milo Chaff toka street under 1 pound. Snitch na maheras kwenye compound. Hatushtuke tatusikie milio ya gunshot. Ziki mano jweni mpaka one man down. Kitatu mekishika, you should know this. Tuna wanyana tumtizame soni. Mlo moja ganja nyingi na komoni. Bandana round the mic na mazuna vibindoni. Life changes na mziki balo na koma now. Life changes na mziki balo na koma now. Naish na machizi, machizi ata sija soma now. Street documenti lazimu dinde ndo big about. Time ya maukoto no dalili. Soaking kuto banda na maukoko sikalili. Usione twiza sida kwenye voko ni dahili. Nishapitia makubwa kwenye utoto kiukame leaf. Maisha garama, life is cheap. Bigger my man. Maisha lawama hauja beep. Tu yana bigger my man. Usitone twivi sijaribu ata kutwiga jaman. Atuna company soto sepa
atuna na hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Atuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention, yeah.
Wanakimbizwa na kilemo na jisifu. Wanambiu rap imefika mara pake. Sasa sikizia milio. Sikiza na vo change swag. Nye mlikalili hiyo speed horse. I'm ghost and most level hiyo. Leo class news wa memchokoza bear. Hawezi kurapo rafo na mchokoza ngwea. Angani ya mbai mana mechokoza air. Watoto kajificheni ni merudi babusea. Mnosema wakali nkisikia simjui nani. Styles house na fadana sijui atamkali flani. Waulize hawa wakali wananjua mkali nani. Kikutana na waficha tawaje na mkali mani, eh. Sauti na sikika toka milima ulugu. Negesha punch juu ya mdundo njoni unitoze na ushuru. Ni yule yule sholo bwenzi fundi chuma na mwendo ni ule ule kwenye tuta.
Atuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taje kwenye local mentions. Bado kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Atuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taje kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention.
Kimia king ya kifuti den. Tena squeezy maneno mingi bila shilinge ya mkuni dem. Wale team afisi wamekili game. Wakati shindi upo na sisi wangu minyingi. Hamfiki kwenu dream ni je. Kwenda shama dream car na dream nyingi. We unaendesho na dream car. Ukiona deal ya ziji fuata kamba za umaskin. Kata kilicho mponza ubishi kafa mshoko wa macho rhythm. Mama moto tishapeleka moto moni moshi. Bongo dona wale wa Kongo moni nyoshi. Dogo sijelelewa mtoto zioni soksi. Songo bingo maisha kibongo siya mingo. All in all it's like a story now about Judas. Maisha ya mtani ukialetea usomi utaburuzwa. Jenga kipaji sio yaweza Fordi brother tool. Hii serikali ukifuatilia haki jazi uyumba. Safisheni nchi, mkiona haita kati. Warudisheni ushindi, pandisheni flagi. Tusisinze kampini, ikiusu kwele mtaki. Domtununye kwa
nini. Atuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potentials. No obsessions to get attention.
Atuna hili na ni lesson no information. Hata kitu taja kwenye local mentions. Bado kali wow got no potential. No obsessions to get attention.
Woodwood Music.